ZWAP.com.
Ibizwa yami kulempilo ibalulekile. Thiwa ke khona umkhokho khonkothe mi. Khelile njabulo lingakuphikela hlusizi noma imizi nami ngkwazi ukuzizwa ngikhululekile. Enami ngkwazi ukuzizwa ngikhululekile. Enami ngkwazi ukuzizwa ngikhululekile. Ngoba nami ngifuna ukuzizwa ngikhululekile. Ash, kunini ngiphila ngivalelekile. Imizwa yami kulempilo ibalulekile. Thiwa ke khona umkhokho khonkothe mi. Khelile njabulo lingakuphikela hlusizi noma imizi nami ngkwazi ukuzizwa ngikhululekile. Enami ngkwazi ukuzizwa ngikhululekile. Enami ngkwazi ukuzizwa ngikhululekile. Ngoba nami ngifuna ukuzizwa ngikhululekile.
Ngizwa ngathi ngiphela umoya. Abanye bathi asishone khona. Yebo ngithi asifele khona. Ngaphela umoya sifele khona. Ngizwa ngathi ngiphela umoya. Abanye bathi asishone khona. Yebo ngithi asifele khona. Ngaphela umoya sifele khona. Kinci sazokhala ubratya. Inkabu zami gijima imbatya. Ay, bazolusa matata, simpilisa kwethu kusazokhala isibambam. Ay, lona umdlalo wamagorilla. Yebo sihlathina amagodzila. Kuqhuma isililo mama usolila. Kwakhonya inkaba inkaba isodina. Ay, mina hip hop nginkalakala. Bafana bami nina ngigcwele nje ukubalabala. Kule game baningi abantu abantayo. Susi ngicela ungidlalele iphalafala. Kutangit, Ricky Ricky's very late. Baba Pro, he can see rap is pretty bit. Hello, Xenu, AKA Inkabiagit. Double SP, Mutakolo, he kill
it. They tryna stop me, stop it. I'm taking off like a rocket. Pretty motherfucker, no Rocky. Yeah, I'm not and I'm cocky. Yes, I'm him right now. I'm him right now. Hey, yes, I'm him right now. Nigga, I'm him right now. Yeah.
Kunini ngiphila ngivalelekile. Ibizwa yami kulempilo ibalulekile. Thiwa ke khona umkhokho khonkothe mi. Khelile njabulo lingakuphikela hlusizi noma imizi nami ngkwazi ukuzizwa ngikhululekile. Enami ngkwazi ukuzizwa ngikhululekile. Enami ngkwazi ukuzizwa ngikhululekile. Ngoba nami ngifuna ukuzizwa ngikhululekile. Ash, kunini ngiphila ngivalelekile. Ibizwa yami kulempilo ibalulekile. Thiwa ke khona umkhokho khonkothe mi. Khelile njabulo lingakuphikela hlusizi noma imizi nami ngkwazi ukuzizwa ngikhululekile. Enami ngkwazi ukuzizwa ngikhululekile. Enami ngkwazi ukuzizwa ngikhululekile. Ngoba nami ngifuna ukuzizwa ngikhululekile. Dos.
I'm going up, no ceiling. They stress, I'm chilling. The game turned me into a villain. I'm mad, I'm killing. Yeah, I say I'm him right now. And I won't back down. I told my niggas back down. Time to shut it down. Yeah. They tryna stop me, stop it. I'm taking off like a rocket. Pretty motherfucker, no Rocky. Yeah, I'm not and I'm cocky. Yes, I'm him right now. I'm him right now. Hey. Yes, I'm him right now. Nigga, I'm him right now. Yeah.
Kunini ngiphila ngivalelekile. Ibizwa yami kulempilo ibalulekile. Thiwa ke khona umkhokho khonkothe mi. Khelile njabulo lingakuphikela hlusizi noma imizi nami ngkwazi ukuzizwa ngikhululekile. Enami ngkwazi ukuzizwa ngikhululekile. Enami ngkwazi ukuzizwa ngikhululekile. Ngoba nami ngifuna ukuzizwa ngikhululekile. Ash, kunini ngiphila ngivalelekile. Imizwa yami kulempilo ibalulekile. Thiwa ke khona umkhokho khonkothe mi. Khelile njabulo lingakuphikela hlusizi noma imizi nami ngkwazi ukuzizwa ngikhululekile. Enami ngkwazi ukuzizwa ngikhululekile. Enami ngkwazi ukuzizwa ngikhululekile. Ngoba nami ngifuna ukuzizwa ngikhululekile. Dosa.